lately. Kwako sinu semi na vilo livo nuna baby. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Love una vichenji mzuri na ufeki vilo livo nuna baby. Nuna nuna penzi letu siyo siri tena dale na jitangaza hazarani. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah. Unayo nipandani ama kichumbani ibaki siri ya wewe nami. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah. Ah. Penzi bila mipaka kama mwili nitatoa sadaka. Umenizalia wakufanana mana weso namba tasa. Unanipa na sinzia vile najisevia. Oh baby, hey. Oh baby, hey. Penzi letu siyo siri tena dale najitangaza hazarani. Oh baby, hey. Oh baby, hey. Unayo nipandani ama kichumbani ibaki siri ya wewe nami. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah. Ah. Najitangaza hazarani. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah. Unayo nipandani ama kichumbani ibaki siri ya wewe nami. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah.
Take five now. Take five.